ensi yonna yetegekera okujaguza olunaku lw'abakyala olwaleero avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana eyiganga ASP Aswera Tayebwa alaze okutya olw'obutabanguko mu maka obweyongedde mu disitulikiti. Afande Tayebwa ng'ayogerako eri bannamawulire agambye nti amaka mangi gasasise lw'abafumbo buteesigangana. Asabye abafumbo okweyambisa olunaku luno basonyiwagane n'okwenenya ebikolwa ebibi kibasobozese okunyweza amaka gaabwe.
Kesezi zisusa obungi, twetaaga tukwatiramu ng'abakulembeze tulabe nga tutereeza abantu okwewala ebinaavaamu. Ennaku zino kesezi z'enfuna nti abantu babeera bafunye properties ze baguzeeko, kabeere omwami kaaba omukyala tuyize empisa ezibba endagaano z'omuntu. Endagaano teri mannyago, naye n'ogitwala n'ogamba nti nobye mu maka g'omwami, kale endagaano ngitutte, bw'aba tampaddeeko byange sigenda muddiza ndagaano ate n'obwo tubuyitana bubi. So bivadde common nnyo recently n'ennaku zino obufere mu maka kye kimu n'okubeera nti amaka tugafudde nti material things